tes osikivu. Hunisikizi na nani kakuharibu? Mbona ghafla kulizana wanuna bila sababu? Waniona mimtwana, ukiwa nami wajifanya bubu. Kutesana mapenzi hayana ubia, soko huria kuhamisha muamala. Wewe zimenishia mkufu bandia, mazao yameungu. Mapenzi hayana ubia, soko huria kuhamisha muamala. Wewe zimenishia mkufu bandia, mazao yameungu. Heri magizani kukokotoa, ila jibu sipati na ndo mepotea. Japo nafsi napinga ngumu yako kauli, sikubali kushindwa ndani nyingi dosa. Kila siku kunipa kuniona fedha vimimi, fedha vimimi. Mapenzi hayana ubia, soko huria kuhamisha muamala. Wewe zimenishia mkufu bandia, mazao yameungu. Mapenzi hayana ubia, soko huria kuhamisha muamala. Wewe zimenishia mkufu bandia, mazao yameungu.
Beat.